ndani zako mawezo mshabazia bakwenya kibuti pili mwandi vutiwe lishwale kisatwe nyeha kikupa khanyari tebu homata lina kiluke kipe mute. Hola, 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 mizi yoyo.